ti same. Same. Agana miswa, wente njani lona. Agana miswa, wente njani lona. Agana miswa, wente njani lona.
Thank you.